ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira hani Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda. Mwajyaga mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ariko mutwihanganire ku kibazo cya technique twagize kuva tariki ya 23 z'ukwezi kwa 9 gituma tutumvikanira ku mirongo ya FM nk'uko bisanzwe. Inzego zibishinzwe zirakora ubudahwema kugira ngo dusubire kumvikana ku mirongo ya FM. Hagataho abashobora kutwumva kuri za mudasobwa cyangwa kuri za telefone ngendanwa, mukomeze mudufashe gukwirakwiza amakuru n'ibiganiro byacu. Tubibutse ko mwatwumvira ku rubuga rwa internet w'eshatu radio yacu voa.com. Turabashimiye kutwihanganira. Ikiganiro ni muri isanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Imibare itangwa n'ibiro mpuzamahanga by'umurimo hamwe n'ikigega mpuzamahanga cy'ishami ry'imari yerekana ko umubare w'abantu badafite akazi hirya no hino ku isi ugenda wiyongera uko imyaka ihita. Ku mugabane wa Afurika, iki kibazo kirushaho gukaza umurego. Ni ikibazo gisangiwe n'abantu benshi, baba abatarize, abatararangije amashuri, kimwe n'abayarangije bafite impamyabumenyi mu byigwa binyuranye. Ibira mambo, Afurika itanga imirimo myinshi ku banyamahanga, baba abakora mu biro cyangwa ahandi nko mu kubaka ibikorwa remezo n'ibindi bitandukanye. Ibura ry'akazi ku bantu bize riterwa n'iki? Icyo kibazo cyakemuka gite? Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twabatumira impuguke mu byerekeye kubyaza umusaruro ubumenyi bwa muntu. Bwana Lawrence Muganga n'umwarimu muri kaminuza ya Alberta mu gihugu cya Canada, akaba afite impamyabumenyi y'ikirenga PhD mu byerekeye kubyaza umusaruro ubumenyi bwa muntu. Aherutse kwandika igitabo ku kibazo gitera ubushomeri mu bantu bize n'uburyo cyakemuka. Icyo gitabo yakise You Can't Make a Fish Climb Trees, ugenekereje mu Kinyarwanda ni ukuvuga ngo ntiwakwigisha ifi kurira igiti. Ibiri muri iki gitabo nibyo turi bumubaze, ndetse nibyo abatwandikiye bari bushake kumubaza muri iki kiganiro. Ku murongo wa telefone twakire bwana Lawrence Muganga. Bwana Lawrence Muganga, ikaze mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane Geoffrey Mutagoma, kandi nanjye nzuhuze abantu bose batwumva badukurikirana kuri iki kiganiro. Murakoze cyane.
Reka rero mbanze ngushimire kwitabira ubutumire bwacu mu kiganiro muri sanga, no kwemera kuvugana n'abantu bari buze kukubaza ibibazo. Ariko ndagira ngo duhere ku gitekerezo nyirizina kugira ngo ujye kwandika iki gitabo, byaje bitewe n'iki?
Urakoze cyane, icyo ni ikibazo cyiza ubajije, kandi nanjye ngere igihe nkibazaho impamvu yatumye rero nandika iki gitabo. No kubera yuko akenshi nakuriye muri iyi sisiteme y'ukuntu muri Afurika bigisha cyangwa uburezi buhabwa buri munyeshuri ukomoka muri ibihugu byo muri Afurika, nsanga mu by'ukuri ntaho bigihuriye ubwo burezi, ntaho bugihuriye n'isi uko iteye n'ibikenewe muri iyi si. Muramba bari hano kubabwira ngo muri make nababwira ngo system y'uburezi yapfuye kera, ariko sinzi ababishinzwe impamvu batabibona uko nguko kugira ngo turebe ukuntu twakemura ibintu nk'ibyo ngibyo.
Bishatse kuvuga iki kuvuga ko yapfuye kera ubwo?
Ndashaka kuguha nk'urugero. Iyo urebye uyu munsi ushobora kwibaza urebe akazi imirimo ishyirwaho na leta n'urugero cyangwa nabikorera ku giti cyabo. Iyo usanze nko mu bihugu by'ibiyaga bigari n'urugero, usanga ntaho umubare wayo uyishyize hamwe yose buri mwaka imirimo umuntu avuga ngo yashyizweho na leta cyangwa nabikorera ku giti cyabo ntahihuriye n'abanyeshuri barangiza kaminuza cyangwa n'izindi nzego z'amashuri zose zitandukanye. Usanga nta nubwo ari kimwe cya kabiri. So ukibaza se niba ibyo bintu bizwi ko ariko bimeze, kubera iki za kaminuza n'ibindi bigo bitandukanye bikomeza kwigisha abanyeshuri ariko bazi neza ko ntaho bazajya, nta n'icyo bagiye no kumara igihugu, ahubwo bagiye gushomera umwaka ku wundi n'uwundi utaha, n'abandi barangize nabo baze babasange kuri rya soko ry'umurimo, n'abandi b'uwundi mwaka babasange aho ngaho. Ubona muri make system tuvugaho cyangwa ubwo burezi bw'iki gihe ari ikintu gishaje gikwiriye nta n'ubwo navuga ngo kuvugururwa, ariko ahubwo gushaka ubundi buryo bushya twakwigishamo aba banyeshuri kugira ngo bigirire akamaro, bagirire n'akamaro igihugu cyabo.
Nuko rero uba utekereje kwandika igitabo kivuga kuri ibyo bintu
cyane. So ubwo rero ndavuga ese tuzahora tuvuga ngo ibi bintu birapfuye, tuzahereza umuntu agomba gushakisha uburyo nubwo wakritika ikintu runaka ariko nanone ugomba no gutanga ibisubizo. So ni nayo mpamvu nanditse icyo gitabo mvuga ngo nta muntu n'umwe ushobora kwigisha ifi kurira igiti. Ni ukuvuga ngo icyo gitabo niko cyitwa You Can't Make Fish Climb Trees. Ni ukuvuga ngo burya buri muntu jyewe nawe n'abatwumva bose aho baherereye hose twaremwe mu buryo butandukanye. Dushobora kugira ubumenyi kavukire butandukanye, tukagira n'imbaraga zitandukanye, ariko se umuntu akibaza kubera iki dufite amashuri atwigisha kimwe nk'aho turi babana b'impanga bahuje buri kintu cyose. Ni ukuvuga ngo dufite umwarimu umwe uhagarara imbere yacu nk'abanyeshuri, tuvuge abanyeshuri ijana cyangwa no kurenza, akatwigisha ibintu bimwe umwaka wa mbere, tukabona n'undi mwarimu nawe akaza akatwigisha twese icyarimwe, n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane, tukarangiza amashuri hanyuma ku isoko ry'umurimo bakaba batwitezeho gutanga ibintu bitandukanye kandi twarigishije ibintu bimwe. Ugasanga rero hagombaga kugira umuntu uvuga ibi bintu kandi akareba n'ukuntu bihinduka. Reka nguhe nk'urugero, Bwana Geoffrey n'abadukurikiye, tuvuge twese iba abantu ba dushobora kuba turwaye, abantu bakarwara indwara kandi bakarwara indwara zitandukanye bakajya kwa muganga, ariko ntaho nari nabona muganga hatanga umuti abantu batandukanye bose akabaha umuti umwe, abikoze uwo muganga yarara atakaje n'uburenganzira bumwemerera cyangwa iyo mpamyabushobozi imwemerera kuba umuganga. Cyangwa se ikindi, urundi rugero naguha, mu bihugu bitandukanye hari abantu babatekamutwe, akaza akakubwira ngo nushyiraho amafaranga ugashora amafaranga mu kintu runaka hari uzunguka ibintu runaka, akagenda agakura amafaranga ku muntu umwe, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, ariko iyo uwo muntu ibyo bintu yabwiye abantu bitabaye byo nyuma yaho bigatahuka yuko yabesha abantu uwo muntu afatwa n'ubutabera agashirwa hagaragara mbese bakanamuha n'igihano akwiriye ariko urebye uyu munsi uburezi dufite usanga ababyeyi bashishikaye kujyana abanyeshuri babo muri kaminuza runaka ngo genda wige ibi nurangiza ibintu runaka ugiye gukora aha hantu uzabona ibi n'ibi ariko barangiza ugasanga ntaho bagiye se umuntu akibaza ubwo bwose ubutekamutwe ubesha abanyeshuri ngo nibarangiza kwiga ibintu runaka ariko nibarangiza kubyiga baragaruka basanga ababyeyi babo mu rugo bicarane mu rugo nanone ababyeyi bakomeze babareberera abandi abatabafite nabo bahure bahungabane bahure n'ibibazo bitandukanye usange ntacyo bimariye burya nsanga mubonye mu cyongereza nicyo cya kintu bajya bavuga ngo it is a scam so n'ubu nabwo ni nk'ubutekamutwe ariko rero iki gitabo kizana rero ingamba zitandukanye muri make nibyo nakubwira ngo ubundi burezi icyo ngerageza kuvuga muri iki gitabo ndavuga ngo kubera yuko twaremwe mu buryo butandukanye system y'uburezi igomba kubakirwa ku buri munyeshuri uko ateye ubushobozi bwe nibyo yifuza kugeraho nk'umuntu burya aho wakuriye cyangwa baba twumva bose aho bakuriye ababyeyi babo barabarebaga bakavuga ngo uyu mwana ariko uko mubona uko nguko ashobora kuzakora iki ngiki kuko ahora ashishikariye ikintu runaka hanyuma uburezi bukagenda burera abo banyeshuri bukurikije ku muntu n'imbaraga ze n'ubushobozi bwe karemano hanyuma bakagenda bamuzamura uko nguko nanone icya kabiri nakongeraho ni uko sisitemu y'uburezi zarekeraho ubu ngubu usanga muri universite cyangwa n'ibindi bigo bitandukanye zishishikarizwe n'uko umunyeshuri yarangiza ishuri cyangwa yabona amanota meza ariko iryo shuri ntiryite ku bumenyi ngo rishishikazwe n'ubumenyi wa munyeshuri azakura muri iyo kaminuza cyangwa cya kigo yigamo ahubwo tugomba guhindura tukavuga ngo icyangombwa si amanota umuntu akura mu ishuri icyangombwa si igihe yarangirije ishuri ariko icyangombwa ni iki agenda azi gukora afite yamenye akuye muri rya shuri ni ukuvuga ngo ikinzana no ku ngingo ya gatatu ikubiye muri iki gitabo ishuri ryose umuntu yiga isomo ryose rigomba kuba rya somo rimuha kuba afite ikintu azi gukora ku buryo akirangiza arangiza iryo somo akavuga ngo nubwo ndangije isomo runaka ariko hari ikintu nzi gukora ngiki ubu ngiye gukora isomo rya kabiri nanone rimpe gukora ikintu runaka birumvikana aho ngaho
ya turumvikana rwose ubundi hari ibibazo byinshi nari mfite ku murongo kukubaza ariko ndabona abantu batwandikiye ari benshi cyane unyemerere tugende dufataho bake bake hanyuma turakomeza tugaruke kubikubiye muri icyo gitabo ku murongo wa telefone turi kumwe na Celeste ikaze mu kiganiro muri sana Celeste urahagana he Celeste?
Hello?
Oui Celeste ndakumva urahagana he?
Ndirwa magana.
Amakuru y'Rwamagana Celeste.
Amakuru yarimeze kubona kamande kuva kano kanya ariko ntawe. Murongo sinde kibazo yarimo arimo kwifashanya.
Ndumva natwe tutakumva neza ariko gerageza ubaze ikibazo cyawe turagerageza kucyumva.
Ikibazo njyewe ndacyumva mbaza ndetse kibazo kijyanye n'imyuga ndangiza amashuri atandatu mu bijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo ariko ubona gusa ku buryo bwo kugira ngo umuntu akora mu bushomeri bitoroshye cyane cyane kandi mu Rwanda tukavuga ngo umuntu yihangira umurimo ariko guhanga umurimo n'imisoro nabyo bikaba bitoroshye ikindi numvise ubumenyi ushobora kubukora ku ishuri ariko buzajya ukamenya uburyo bwo
Celeste ntabwo tukumvise neza icyo kibazo cya kabiri se n'uwongera ugisubiremo twumve
ikibazo cya kabiri yarangije kenshi ngo ducure amanota gusa ariko ngo ugasanga amenye ntabwo n'ubwo bumenyi tuba dufite ibintu byose umuntu ntabimenyera agenda abimenya ari uko ari gukora ariko cya kintu akirimo niko njyewe nkeka agenda abona amahugurwa none bwa bumenyi ubwicaranye bwo kubyo wicaye uko ntacyo ukora urumva icyo gihe nabwo urabyibagirwa nibyo biri hano mu Rwanda kugira ngo ubone akazi biragoranye kugira ngo uhange umurimo biragoranye
kubera iki
kubera ko tutari kumwumva neza kuri radiyo alo
ego nari nkubajije ngo kubera iki bigoranye
yaba akagombye kureba nk'ubushinwa nanditseho nanditse nk'ubushinwa ubushinwa leta zakagombye kureba buryo ki abashomeri nabo bashobora abafite ubumenyi bashobora kujya kubukoresha hanze bakagabanya abashomeri nuko nabitekerezaga
urakoze cyane Celestin nubwo umurongo wawe wa telefone utameze neza mukanye turakira nsenga yumva na Teofile ariko reka Lawrence abanze agira icyo avuga ku kibazo cya Celeste
urakoze cyane Celeste ubajije ibibazo bibiri byiza icya mbere uravuze uti narize mfite nize ndangiza amashuri y'imyuga hanyuma n'andatandatu ntabashije kumva neza ariko uravuga ngo ndangize nubwo mfite ubwo bumenyi nabuze akazi muri make mu by'ukuri ibyo uvuga nibyo kandi icyo kibazo ari mu Rwanda gusa usanga atari n'ibiyaga bigari gusa ahubwo na Afrika yose kandi nta nubwo bigiye kurangira ejo bundi kuko iyo urebye umubare w'abaturage uri muri yongera ku mugabane wa Afrika n'urugero mu minsi zazo za busumba ibindi bihugu cyangwa imigabane yose yindi ariko rero ngarutse ku kibazo cyawe nibyo bigaruka ku kintu ukomojeho muri make usanga imisoro mu bihugu dukomokamo irahanitse cyane ku buryo n'uwifuza amasosiyete aturuka hanze kugira ngo aze ahange imirimo usanga nta mu by'ukuri ntago yaza ngo aza make ntago bimeze nk'uko yajya mu Bushinwa cyangwa ahandi hantu imisoro ari mikeya kugira ngo bahange imirimo myinshi bashyireho amasosiyete atandukanye kugira ngo abantu nkawe n'abandi bose bameze nkawe cyangwa n'abari burangize amashuri kugira ngo nabo babone akazi mu by'ukuri habaho ubukungu icyo twakwita fiscal policies cyangwa ibintu bijyanye politiki y'imisoro ariko ifite inyungu zo kuzamura imirimo mu gihugu kugira ngo abantu bashinga inganda zitandukanye cyangwa ibintu amahoteli n'iki bintu bitandukanye bishobora gutanga akazi ku bantu benshi ariko ibyo bitabaye ibyo mu by'ukuri bizahora nk'uko nguko naguha nk'urugero usanga ibindi bihugu bishishikaye batanga yego n'ibihugu byacu bitanga igihe runaka kugira ngo umuntu abe azane imisoro mike ariko iyo myaka irangira vuba imisoro yakabaye iri hasi kugira ngo bishishikarize ibindi bihugu baze bakorere aho ngaho batanga akazi usanga ku mugabane wa Afrika ariho hari isoko ry'umurimo rihendutse kurusha ahandi hantu hose ku isi ariko abashoramari ntibashaka kuzana aya mafaranga yabo kubera iki imisoro iri hejuru rero ikindi kintu wakomojeho mbese ibi bintu kubyiga nta umuntu kwiguta udakora utabikora nta bumenyi uzagira ni nacyo nanone muri iki gitabo nanditse usanga mvuga ngo ishuri iryo ari ryo ryose rigomba kugenwa mu buryo umunyeshuri aho kugira ngo yirirwe yicaye mu ishuri ahubwo ibyo yiga abyige akora icyo twita real world learning cyangwa kwiga ariko wigira muri yasi uzabamo cyangwa mu buryo twese tuzi kwiga kugomba kuba gusa nkaho umuntu ari muri stage akiga ibintu ariko abikora niho ugenda uzamura ubumenyi bwawe ukeneye kandi n'abazaguha akazi baba bakeneye. Ndumva ariko nasubiza Bwana Celeste.
Urakoze cyane. Reka twakire na Nsengiyumva. Nsengiyumva, urahagana he Nsengiyumva?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Ikibazo cyawe, igitekerezo cyawe.
Nego, reka mbangire ku gitekerezo. Ndashimye cyane, ndanaramukije umuhinga mwatumiye.
Narakumva.
Ndagusuhuje nanjye, urakoze cyane.
Ego. Nk'uko yabivuze, ngaho iwacu muri akarere ka Afurika hariho uko abantu dufata ibintu, kuko kuva twarakiriye ubumenyi bw'abanyamahanga dufataye cyane cyane abanyaburaya, uno munsi impano abana bacu bari bafise ntitukizikorera ko ngo turabe ati uyu mwana afise impano iyi, dufashe uno munsi bujyanye n'utugenegene guhingura utuntu n'utundi, usanga abantu batakibira babavuga kigenda wige kubera ko yaravye ko umwana wa runaka yize akaba umutegetsi, akaraba umwana wa runaka yarize biriya, umwana nturabe ati yarashoboye iki, ugashobora kigenda wige nka biriya umwana wa runaka yize, bizotuma nawe uba nkawe, ariko amahirwe ntabaramwe. Aravye uno munsi ugaruka gwinshi cyane uricaye atacyo rufite rukora, kubera yuko n'uwaraba ati kera nari nzi aka kantu, nimba akunda guteka, nimba akunda gukina, nimba akunda utugenegene dutandukanye, ibyo byose ababyeyi bamubwiye ati ize ntacyo bimaze genda wige. Rero mu nyuma duhereje ishuri, kubera ko tumaze kuba benshi bica bigorana, ya mpano wari amaze kuyihamba ntubu kinayitayeho kugira ibyo usubire kugira icyo uyikoresheje, biragorana uca wicara ngo urindiye akazi. Akazi tuba twize muri ya mashuri ari ukwandika no gusoma ibyo bakwandikiye gusa, atacu bikoresha mu ntoki, naho uwo bisoma atacu uwo bibyaza cy'umusaruro ngo abantu bakugurire.
Nibyo Lawrence avuga mu gitabo cye.
Rero ego, reka nanzure tuvuga ati rero umwe munsi ikintu mbona cyari gikwiye kubaho, hari hakwiye kubaho izindi programu ku rwego rw'ibihugu zo gusubira kurondera ibindi myuga bigisha urwaruka, kuko benshi muri ibihugu byacu amashuri yigisha imyuga ntayo kubera ikibazo cy'uburyo imitahe yo kuyashyiramo. Rero haboneka ubundi buryo bwotuma abantu bakoresha amaboko ndetse n'ubwenge bukaza ku gihe. Nicyo navuga ati nk'icyo nsaba, kandi ndabashimiye cyane kuba mwazanye kino kiganiro kuri uno munsi naho iwacu mu Burundi, ariko turabyumviriza kubera ibibazo bya BBC na Voix d'Amérique bafitaniye na Leta y'u Burundi. Mugabo turashima ko hari n'abashobora gukurikirana uko biri kose ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku muhora wa internet.
Bwana Nsengiyumva, urakoze cyane kuri icyo gitekerezo. Ngira ngo ubaye nk'uwunganira Bwana Lawrence Muganga mu gitabo yanditse, kuko ibyo uvuze nibyo yanditseho muri icyo gitabo, si byo Bwana Muganga?
Cyane rwose ndamushimiye, ameze nk'aho yagisomye.
Reka twakire noneho Théophile. Théophile?
Karami? Koze ndi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu ntara ya Kivu, teritwari ni Masisi. Gusa ikibazo numva koneksiyo ntabwo nabumvishe neza sinumvishe ibyo yavuze, ariko nari ngambiriye kugira ngo nsayigire kuri icyo gitabo akindumire mbisome, ariko none ndirengagije ko Afurika dufite ikibazo cyo kutabona imirimo ubize, kandi no ku kwiga ishuri rya tekinike rikoreshwa n'amaboko nabyo ni ikibazo cyane, kuko nani ibikoresho bidahari, naho biri bikaba ari ibikoresho birenze ukwemera. Ubwo no kutanga imirimo ikaba ari imirimo itangwa mu by'akazu akazu kuko nabonye akazi wabonye akazi gafata uwanyu gusa bihari muri Afurika yose cyane cyane Kongo yacu rero yo bikazamba
ikimenyane
kongiki
ushatse kuvuga ko hari ikibazo cyo kikimenyane mu gutanga akazi ku isoko ry'umurimo aho muri Kongo
yego ni kimenyane kandi no kwiga bikaba bigoye amashuri nayo ntahari yo kwiga ese byibuze za tekiniki
ye Teofile urakoze cyane aho ngaho muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo kutugezaho ibitekerezo byawe
yego murakoze kandi cyo gitaba kidutumire ndagira ku nimero ya tujye wa kuri WhatsApp
ye urakoze cyane ugira umunsi mwiza
yego murakoze kibazo cyabaye kirekeje yabaye
twizere ko bizakemuka mu minsi iri imbere. Bwana Lawrence Muganga uramwumvise bimwe mu bibazo nibwira ko ubanze igitabo cyawe ntacyo kibivugaho nk'ibijyanye n'ikimenyane mu kazi cyangwa handi ariko ati icyo gitabo turagishaka.
Arakoze cyane Teofile mu byukuri ikibazo cyangwa ibinakomojeho ni ibintu bisangiwe n'ibihugu byinshi cyangwa n'abantu benshi ibintu by'ikimenyane ntago mu byukuri byabura ufite abantu miliyoni na miliyoni zikeneye akazi ariko ugasanga akazi gahari ntago karenze n'ibihumbi 20 so iyo bimeze uko nguko uzasanga ibintu by'ikimenyane ingeso nk'izo zitangira kuvuka ariko byose bikomoka kuri bya bindi twavuze aho system yapfuye igomba kuvugururwa tugomba kureba uburyo bushyashya ngira ngo niba ari Sengiyumva wabivuze cyangwa yani wabivuze ngo tugomba gushaka ubundi buryo rwose twakwigishamo abantu bakarangiza n'amashuri badategereje yuko bagiye gushaka akazi ariko kuko bize bazi gukora ibintu bize bazi bwa bwenge bwabo kavukire n'ubushobozi bwabo aribwo bakoresha bo bashobora kwihangira ibintu byabo binyuze muri ubwo buryo naho ubundi leta zo nazishishikariza kandi no muri ibyo mwico gitabo ndabivuga yuko zakagombye kureba ngo buri muntu wese uvute cyangwa agakura ntagari ngombwa kwajya muri kaminuza kwiga ibintu runaka ashobora no kujya no mu mashuri y'imyuga ariko bakagombye kuba bayafata kimwe atari ukuvuga ngo abatsinzwe bonyine nibo bazajya mu mashuri y'imyuga reka bibe ngo umuntu ari amahitamo ye nzajya mu mashuri y'imyuga wabikomoje utangira ikiganiro uti usanga abantu bakenewe bakora imiriro bakora ibintu by'amazi bakora iki ibintu bitandukanye usanga bakenewe muri Afurika bakenewe muri ibi bihugu byateye imbere tubamo n'iki ariko badahagije barakenewe kuri munsi ariko ntabahari so bivuze yuko rero leta zigomba kugena uburyo zakemura ibibazo nk'ibi rero njyanye kuri iki gitabo umuntu agisanga ku magurishirizo yose aba mu bihugu bitandukanye sinzi ndaza kureba neza niba muri Kongo dufite aho kigurishwa ubwo nzakumenyesha wenda umfashe gusubiza uwo muntu aho yagikura
ye urakoze cyane reka twakire na Gaspar murakitsaho urahagana he Gaspar
ni mu Rwanda mu Bugesera
ye igitekerezo cyawe ikibazo
mbo igitekerezo nashaka gutanga kuri iyo nsanganyamatsiko mwa muri kuganiraho mbo ni ukuvuga ngo abantu nibura nkuko muri muvuze abantu nibura bagiye bigize by'imyuga ugasanga umuntu afite kuba yarize ugasanga nta kazi abone abashije kubona ugasanga hari n'impano umuntu aba afite ugasanga yapfukiranwa bitewe no kuvuga ati nibura wariza amashuri ugasanga kwiga biri ukwabyo ubu noneho n'impano wiyumvamo muri wowe ni ikindi kintu cya kabiri urumva ni ibintu bibiri mu muntu umwe ubumenyi n'ubwo duha ku ishuri noneho impano ni iri mu muntu ugasanga buriya nabyo baza kureka umuntu ufite nk'iyo mpano kujya nibura bamusupportinga bakaba bamuzamura yenda n'ibyo bigo by'igisha imyuga bakajya babasha kubishishikariza abantu kubyinjiramo cyangwa umuntu ugiye guhabwa akazi navuga ati kuko Western amashanyarazi nuko ari ba bantu batekereza amashuri
ingira ngo nibyo yari amaze kuvuga nibyo yari amaze kuvuga ko bikwiriye gukorwa nk'i ku buryo bw'ibanze rwose abantu bakabikora babishyizeho umutima atari ukuvuga ngo barabikora kuko bananiwe gukora ibindi
ariko ukantu ko ni keza nyine bagomba kujya bashyiramo imbaraga nuko bakajya babasha kwegera nk'abantu bagiye bafite ubumenyi navuga ko budahambaye kandi ahantu aho ari hose bujya n'ahantu batavamo kuvuga ngo warize nyine ariko hari n'ababa batarize
urakoze cyane Gaspar kuri ibyo bitekerezo twakire na Mana irakiza
ndabumva cyane
Mana irakiza urahagana he
ndi mu gihugu cya Tanzania
amakuru cyaho muri Tanzania
nameze turashima Nyagasani
ngaho rero igitekerezo cyangwa ikibazo
uwo mutumire ndamuramukije hanyuma n'icyumviro yatoye ni cyiza cyo kuraba ukuntu umuntu ashobora kwiyungunganya mu buzima kugira ngo abashe ukuntu yobasha kubaho ikibazo cya mbere nagomba kumubaza se icyo gitabo ubwo yoba yaragishyize ku rubuga ngurukanabumenyi nka akashobora kudusa nka webusayiti yacu kugira ngo umuntu aho ahereye hose ngo ashishikare kugera gusoma abashe kugoma ibyo mufasha mu buzima bwiwe
yaramaze kubivugaho ngaho ko kiri ku maguriro atandukanye hirya no hino
cya kabiri ni kuvuga ko ego kenshi umuntu aragira ibyo ashobora gukora ariko bijyanye na n'umwunganiko w'igihugu ukuntu usanga uteguye ari ho usanga ibibazo bijya biraba bijyanye no kukimenyane cyangwa ngo se uburambe ugasanga umuntu agiye gusaba n'akazi ugasanga ngo bagusaba ngo uburambe mbese ubwo burambe uba wabukuyeho ngubwo asa naho uraronka ushobora gukora rero mu bihugu nka cyane cyane muri angode developema ni ukuvuga usanga ibibazo nk'ibyo usanga bigoye binatuma na politike ekonomike iba ihari ugasanga bose birukiye muri politike gusa ya guverinema ariko ikintu nyamukuru gihari gihanze Afurika ni politike ekonomike mbega se iteguye gute kuko umuntu agiye kuraba igihugu kiragihugu kirafite ukuntu kitunganije kandi icyo kishobora gutunga abo gitunze bagituyemo ariko ikibazo cyama kihaba muri Afurika ni iki cya politiki de guverinema kihaba usanga igihugu cyama kiri mu njyane hirya no hino ndavuze nk'akarorero ndakunda gutanga akarorero kenshi kuri Kongo irafite ibintu byinshi bigituyemo kandi cyo byatunga abagituyemo ariko bivanye n'ikibazo cya politiki ya guverinema ni icyo kihari nayo uwo mutumire nakomere ahubwo akobye asesangura n'ibindi byoshobora kujya birafasha amaleta nibaza ko byoza birakemuka bukebuke tukabimira nk'abandi cyangwa bakagurana n'imbuga z'amatrendingi abantu bakajya barakoresha ibihinda bitandukanye byo gushaka uburyo bwo kubaho kuko mutubabinga ibijyanye n'ibyo kujya gusaba ubuzi vrema biracyari inyuma rwose biracyagoranye kandi akamwana wa mama ntikaragaho
urakoze
nicyo kintu gihanze cyane cyane Afurika rwose murakoze namwe mu menyeshamakuru
urakoze Mana irakiza ugire umunsi mwiza
ego namwe mugire umunsi mwiza murakoze
Bwana muganga, ibitekerezo bya Gaspari n'ibya Manirakiza urabyumvise?
Ndabyumvise, bafite ibitekerezo byiza kandi ndemeranya nabo, ariko icyo nabunganiraho ni ukuvuga ngo ikintu kimwe nshaka n'ababyeyi aho bari bo hose bumva ururimi rw'Ikinyarwanda baduteze amatwi, ndashaka cyangwa n'abantu abakozi ba leta bafite inshingano z'uburezi mu maboko yabo cyangwa mu kazi kabo bakora, ndashaka yuko bamenya yuko iyi system y'uburezi dufite muri iki gihe yubakiwe ku ihame ryo kuvuga ngo buri munyeshuri agomba kuboroka, icyo twita mu Cyongereza memorization,
gufata mu mutwe,
gufata mu mutwe ibintu byose bamuhaye akuye ku ishuri naho yubakiwe. Iyo urebye buri muhanga wese n'ibizamini ukuntu biteguwe abanyeshuri bakora, ni ukuvuga ngo ugomba kuba kwerekana ibyo wafashe mu mutwe ukabigarura muri cya kizamini umwarimu wawe yakubajije. Ariko mu by'ukuri iyo urebye isi tugezemo, internet yahinduye ibi bintu byose. Ni ukuvuga ngo niba ntagikeneye kumenya gufata ikintu mu mutwe ariko nkajya ku murongo kuri izi za Google zande nkashaka buri kintu cyose nkeneye nkakibona ako kanya, ni ukuvuga ngo rero system igiye itakaza agaciro kubera iterambere tugezeho uyu munsi. N'ikindi nakongeraho kubamenyesha, ubungubu aho twerekeza muri ibi bihe turimo muri ekonomi turimo ku rwego rw'isi cyangwa n'ibihugu byacu, hari aho tugeze kuko hari ibigo bikomeye ku isi, amasosiyete atandukanye tuzi neza yuko ubu nta n'ubwo agikeneye impamyabushobozi z'abanyeshuri bakuye muri kaminuza. Naguha urugero nka bigo nka za Amazon, za Google, za Apple, niba kireba cyane impamyabushobozi yawe kuko barabizi yuko buri muntu wese ashobora kubona iyo mpamyabushobozi, ariko bibanda ku kintu wowe niki wakoresha bwa bumenyi uzi gukora iki. Iyo udashoboye gusubiza icyo kibazo rero hakaba ugiye guhura n'ingorane. Ariko nanone hari akandi kantu nendaga gukomozaho nababwira nihuse, umuntu yavuze ku mpano aba banyeshuri cyangwa abana n'ababyeyi babona mu bana babo bavukana kandi bakabona yuko babashije gukora ibintu runaka. Izi mpano iyo zititaweho, twabonye ubushakashatsi ejo bundi ngira ngo bwari bwagaragajwe n'umukozi n'abantu ba NASA. NASA na ni sosiyete iri muri Amerika igenga bya bintu by'ibyogajuru n'ibiki bijya mu birere, bashatse kureba ingaruka ki amashuri agira ku bantu b'abahanga. Bafata abana bafite imyaka itanu babakoraho ubushakashatsi basanga ba bana impano zabo baracyazifite 98%. Barongera barabakurikirana bafite imyaka 10, ni urugero ubwo bamaze kugera mu ishuri bamazemo wenda imyaka bamazemo bagiye gusanga impano zabo zimaze kugabanuka zigeze kuri 30%. Hanyuma bagereje imyaka 15 barongera nanone babakoraho bwa bushakashatsi ba bandi batangiranye nabo basanga muri make basigaranye 2% z'impano zabo. Bigaragaza rero ko amashuri dufite uyu munsi agerageza kwica za mpano tuvukana tugira nk'ababyeyi. Rero nkashishikariza ababyeyi uku bakora ibishoboka byose bagatangira gutekereza bakavuga bati burya nago nzareba ko umuturanyi wanjye kanaka ku mwana we yarangije ishuri yize droit uriya yize ibintu bitandukanye nanjye nibyo nshaka yiga. Oya, ahubwo akurikirane impano y'umwana we amufashe kugira ngo wa mwana iyo yize yigiye muri ya mpano ye ubuzima buramworohera agakora n'ibintu bimworoheye. Nta n'ubwo akenshi uzasanga ari umuntu no gushaka akazi, ahubwo azaba yishyiriye ibyo agomba gukora kandi bimubeshaho mu buzima busanzwe. Umuntu wa nyuma rero ngira ngo ni Manirakiza. yari yavuze ati ese tuza umuntu tujya ku isoko ry'umurimo bakatubwira ngo ugomba kuba ufite uburambe runaka, ubwo burambe tuzabukura he? Nanone nongere ngisubiremo nicyo navuze muri iki gitabo, ndavuga ngo iyi system tuvuga yigishirize ukuntu bigisha igomba guhinduka, tukavuga ngo ahubwo aho kumara amasaha umuntu yicaye amasaha atandatu mu ishuri, reka ajya yamara hanze akora ibintu runaka ibyo arimo kwiga, ariko abikora mu buryo bwa stage. Mu bindi bihugu biteye imbere turimo n'ibindi hirya no hino, hari amashuri noneho asigaye afata abanyeshuri akavuga ngo mu byumweru bazagira stage kabiri, bakorera hanze kabiri ku cyumweru, kurinda barangije ishuri barimo kwiga. Ni ukuvuga ngo nibi twebwe tugomba kubikora ku buryo natwe ahubwo nubwo bamara amasaha nubwo bamara inshuro zingahe hanze biga, mu buzima busanzwe bakemura ibibazo by'ahantu batuye, nuko rero bazabasha kwihangira akazi cyangwa no guteza imbere igihugu cyabo. Bitabaye ibyo ngibyo rero dufite ikibazo. Urakoze cyane.
Urakoze cyane bwana muganga. Ikiganiro ni muri Sanga hano ku Ijwi ry'Amerika, reka twakire na Sylvestre Ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Ndakumva cyane, nagomba ngaziwe mutumire kuri icyo kiganiro kiraryoshye cyane, ariko gwaruka bakwiye kugwigisha na kahise, kuko abo bana ntibaza kahise, bakwiye kubumvisha kahise hanyuma bakamenya ibyo biga bakurikijemo na kahise, kuko kahise harahisemo ibintu byinshi by'ingorane aribyo kesi iyo bize amashuri bakunda kubagarukanamo mu ngorane z'ibikiriro bakabijyamo batanabizi. Akahise rero niko bakwiye kwigisha ugwaruka cyane, kuko babahendera mu kahise kandi batabizi, hama ugasanga baguye mu rudubi baruguyemo kandi atabyo bazi ibyo bwanjye. Rero ikindiro cyanjye nanjye ndamwongereye ku nicyo.
Urakoze cyane Sylvestre. Wari urahamagara uri hehe? Urakoze cyane Sylvestre kuri icyo gitekerezo. Bwana muganga Sylvestre ati urubyiruko ari rwo rwaruka mu Kirundi ati barubeshya bashingiye ku mateka, urubyiruko rukwiriye kwiga amateka kuri ibyo byose bongereho n'amateka.
Ibyo byo abundi baravuga ngo utazi yava ntamenye yajya, ni byiza kumenya amateka aho uturuka, ariko nanone tugasanga nanone usanga mbigarukaho muri iki gitabo, usanga imyigishirize y'iki gihe kandi urebe hari umuntu hari n'umwe sinibuka uwabivuzeho ngo usanga abazungu baratuzaniye uburyo bwo kwiga bukuraho imyigishirize abantu twebwe twari tumenyereye, twigishwaga abakurambere bacu ukuntu bari barateguye ukuntu abantu biga ubigagamo, batuzaniye ibyo batuzaniye, ariko nabyo bo bakaba bamaze kugenda babihindura babijugunya babishyira ku ruhande, twebwe tukaba tukibyijanditsemo ari bifitemo ikibazo runaka. Rero ni ukuvuga ngo isi dutuyemo uyu munsi irimo mu Kirundi ngo bavuga kubandanya irimo irakomeza irajya imbere, sibyo? Ariko ugasanga n'ibijya imbere n'ibibazo bivuka n'iterambere turimo, ariko ugasanga amashuri arimo arakoresha amasolusiyo cyangwa ibisubizo kugira ngo bakemure ibibazo by'iterambere bakoresha ibintu byahise byashaje. Tugasanga rero amashuri agomba guhinduka, nubwo tugomba kumenya aya mateka, ariko nanone ntatubere imbogamizi yo kumenya ejo hazaza, kubera yuko ugomba gushaka ibisubizo bishasha bikemura ibibazo bibonetse bishasha nago bivuze ko icyo gisubizo giye kukibona kukanya ushobora kugerageza bikananirana ejo ukagerageza bikananirana ariko nanone uko ukomeza ugerageza ushaka uburyo bushasha bwakemura cya kibazo cyavutse gishasha ariko nukoresha bya bindi byakoreshejwe kera kugira ngo bikemure ikibazo cyavutse sinzi yuko iyo ndiyo ariyo system yatuma dutera imbere niyo myigishirize nayo turavuga yuko igomba kugabanuka ahubwo turebe ku buryo abantu bashaka imikorere mishasha yatuma ibintu ikemura ibibazo bishasha uko bigenda bivuga.
Urakoze cyane. Twakire na Ntezimana.
Muraho neza.
Muraho cyane Ntezimana.
Yego natwe turashima Imana, mbanze kubashimira ku kiganiro cyiza muri kutuganirira. Ariko nanone inaha mu Rwanda ntabwo tubumva neza, bumva n'abakurikira twabakurikiye kuri Facebook, wenda ikiganiro ku majwi kikaducika.
Harakabazo twagize ka technique muri iyi minsi nk'uko nabivuze nkitangira, ariko ababishinzwe barimo barakora ubudahwema kugira ngo bagakemure mu gihe kitarambiranye tuzaba twagarutse.
Yego murakoze cyane.
Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Icyo nashaka kuvuga mwaje mubwira ku kibazo cy'ubushomeri bwugarije urubyiruko muri iyi si. Ndiyo cyane cyane nkunda kwibanda mu cyaro kuko mu cyaro ni nk'iwacu, ndi mvuka mu karere ka Ngororero ariko nyine mba ndi Kigali bitewe n'impamvu z'ubuzima. Iyo urebye abana bo mu cyaro, urubyiruko rwo mu cyaro iyo rurangije kwiga, benshi barangije kwiga siviyemusi, abenshi baricara kubera yuko bya bindi bize ntaho babona babikorera. Ugasanga rero umwana arangije kwiga ahubwo yigiriye mu kandi kazi kadahuye na bya bindi yize. Ese byaba biterwa n'iki kibazo cyaba ari akazi gake, ari imirimo mike, wenda mu byo yige ari ya mirimo idahari cyangwa n'ubwinshi bw'abantu bize ya mirimo w'abanyeshuri n'ibindi. Ese ni iki kibazo gute umuntu yiga wenda kontabilite akamara imyaka 5 atarabona akazi, akamara imyaka 10 atarabona akazi, aho ugasanga yashotse mu buhinzi. Abenshi mu cyaro wa mwuga rero usanga ntawo y'amashuri bize, usanga wenda n'ubuhinzi bufite akamaro ariko usanga wa munyeshuri nta kintu. Undi wahinye yasize ari guhinga yateye imbere kurushaho. Ese biterwa n'iki? Ikindi kibazo akenshi ushomeri ariko tubona kugwanya ubushomeri muri iki gihe ntaho bishoboka. Niba navuga ko wenda bamwe ari ukwigwiza nk'imitungo, ubundi baravuga ngo umukire azakira n'umukene azakomeza akene. Yaba ari impamvu yo kwigwiza nk'imitungo kuri bamwe na bamwe, cyangwa se uwakize yakize n'uwakenye azakomeza akene. Nicyo ibibazo bibiri nagira mbaze muganga, ariko noneho reka ntange n'igitekerezo mbasaba no kunsubiriza kuri telefone kubera ko ntari kubumva. Njyewe mbona icyari gikwiye muri rusange ari uko wenda bishoboka abantu basaranganye imirimo, buri wese akagira icyo akora, tukunganirana muri rusange. Noneho rero tukareba, ntabwo twatera imbere buri wese yigendaho, buri wese yikorera ku giti cye, ahubwo dusangire bya bikeya dufite, hanyuma rero n'isi zarushaho gutera imbere. Murakoze cyane.
Urakoze cyane Ntezimana. Maze gusaba Fatu ngo akugumishe ku murongo kugira ngo muganga abanza gusubize mu kanya igisubizo cyawe. Urakibona Bwana muganga?
Urakoze cyane Geoffrey. Ntezimana ubajije ibibazo byiza cyane kandi ndagushimiye. Uravuga uti ese abantu ko nk'aho ngaho utuye mu cyaro abantu bariga barangije kwiga bakaguma aho ngaho nta kazi bafite, kandi basize inyuma, ugasanga ahubwo basize inyuma bo bahinga, ugasanga bo bameze neza kurusha abandi bagiye mu ishuri. Ibi rero ni ibyo tuvuga muri iki gitabo. Ndashaka kuguha urugero Ntezimana, mu by'ukuri tutirengagije, ndi umuprofeseri ariko njya mbaza abaprofeseri bagenzi bane nkababwira, ariko se mu manama tuba twagiyemo amakonferensi atandukanye, nkababaza se ndashaka mumbwize ukuri. nukubera iki mu ba professeri mwese nkuko mwizi twese twarize amashuri ngaya ariko ko nta muherwe ufite amafaranga runaka tuzi nuruge niba tuvuze ngo wenda kuvuga ngo umuntu ameze neza dufate wenda dukoresheje igipimo cha professeri tuzi ufite ayo mafaranga bavugaho ku isi ni ukuvuga ngo twebwe nta byo twi cyangwa miliyoni azi cyangwa iki ugasanga igisubizo ni uko umuntu agenda amara ya myaka mu ishuri akarangiza nivuga ari ukukamara n'inyindi urimo gushaka akazi ariko wawe akawukora buri munsi bikamunanira kongera akabifata agakemura ikibazo aho cyabaye akazamuka usanga aribo bameze neza aribo ubukungu bw'igihugu buri mu maboko yabo uyu munsi ni ukuvuga rero ngarutse ku cyo wari uvuze niba umubyeyi wawe akohereje ukajya gukora kontabilite n'undi muturanyi azavuga n'umwana wanjye ndashaka mbere nk'uwakanaka nawe amwohereza agenda akore kontabilite runaka n'uwundi nuko ariko bigaruke kuri hahandi twahereye dutangira iki kiganiro tubaza ese iyo urebye akazi umurimo ushyirwaho na leta cyangwa n'abikorera ku giti cyabo ukareba n'abantu bakeneye akazi birangana mu by'ukuri ntabwo bingana nta nubwo ari kimwe cya kabiri uzasanga rero niba leta n'abikorera ku giti cyabo hari akazi baremye bashizeho hari nk'ibihumbi icumi ariko abashaka akazi ari ibihumbi ijana ni ukuvuga abandi bose bazagaruka bicare mu rugo n'ababyeyi babo cyangwa aho bakomoka igisubizo kuri ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo iyo urebye abantu niba ari mu cyaro kandi yari azi ku sisitemu y'uburezi kuki itareba wa muntu wari uzi no guhinga ikamwigisha guhinga mu buryo buri porofesiyoneri akaba porofesiyoneri muri bwa buhinzi bwe ni ukuvuga ngo nakomeza bya bindi byo yiga y'amashuri angahe abanza atandatu n'ayandi ariko yarigaga bwa buhinzi akabuzoberamo ni ukuvuga ngo uyu nguyu azahinga inyanya undi agire impamya amenye guhinga ibindi bintu n'undi amafuwe runaka ugasanga noneho nta n'akazi bagikeneye ahubwo batangiye guhinga bagifite umusaruro bagurisha mu gihugu ahubwo n'igihugu kikabafasha no kuwohereza hanze yacyo niho tuvuga yuko uburezi nk'ubu ngubu bugomba guhinduka umuntu akigishwa ikintu agaragaza yuko ashobora gukora kandi icyo yiga cyose cy'ahantu atuye kugira ngo ubwo ni bwo burezi tuvuga ngo hari icyo bugiriye cyangwa bufitiye igihugu n'abarimo kwiga akamaro hanyuma ushoje uvuga ngo ese ibi ngibi bigiye kuba ikibazo cya abakomeje gukira bazakomeza bakire n'abakenye nanone bakomeze bakene mu by'ukuri byanshimisha nguhumurije nkubwire ngo ngiye nakubwira ngo wende ibi ngibi bizahinduka ariko dufite y'uburezi nidahinduka kuko uyu munsi ndashaka kukubwiza ukuri ko amashuri twiga uyu munsi cyangwa aho twohereza abana bacu ntabwo ari ya yandi yo kuvuga ngo azabakiza niba wohereza cyangwa umubyeyi wese yohereje umunyeshuri agende yigakire ndabasaba bongere batekereze iyo mitekerereze ntabwo igiye gufasha abo banyeshuri ntabwo azakira kubera yuko yagiye mu ishuri ahubwo nibihinduka wa muntu akiga gukora kugira ngo yige gukemura ikibazo runaka akakizoberamo icyo kintu yafashe kijyanye n'impano ye nuko abizi kuko biramworohera ahubwo ibyo nibyo bizamukiza arakoze cyane Ntezimana
yewe urakoze cyane nawe bwana muganga urasaba guhindura imigenzereze myigishirize mu burezi ariko ni gahunda imaze imyaka amagana n'amagana kandi yashinze imizi yubatse abantu benshi kandi ikaba igikomeje gukoreshwa uko ubona amahirwe yawe ufite mu kumvikanisha ibitekerezo no kubihindura nk'uko ubyifuza ubona angana iki bwana muganga
Ubungubu na kubwa gana icyo ni kibazo cyiza uko kandi nkibazwa n'abantu benshi buri munsi. Ndashaka kukubwiza ukuri yuko aho tugeze uyu munsi hari abantu bajya bambaza ariko se kuvuga ngo ubu impamyabushobozi za kaminuza ni iki, nta kamaro zigifite, kuyigira nta kibazo, umuntu nibizamunanira ako kantu ni kagukora iki kugira ngo ashobore kubaho. Ibi ngibi rero mbigereranya n'uko umuntu kukubwira ngo reka ngure igare mbyibikeho, iyi modoka yanjye nipfa nzatwara igare. Urumva? So ugasanga n'ababyeyi rero nabo nuko nguko bafata ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ndashaka kwereka isi turimo uyu munsi, niba hari ibigo amasosiyete ku rwego mpuzamahanga batagikenera impamyabushobozi za kaminuza, bakakubwira ngo jyewe ntago nkeneye impamyabushobozi wize muri kaminuza runaka, nkeneye ibyo uzi gukora. Niba ntacyo uzi gukora nzi imbere, ejo cyangwa ejo bundi amasosiyete menshi ku isi niko azaba ameze. Niba rero bizagenda uko nguko, ama universite cyangwa abashinzwe kugena uburezi nibadahindura ukuntu batanga uburezi, bazasanga igihugu cyose kibahanze amaso, nta kazi bagifite, ntacyo bashobora gukora. Kandi kindi ikindi nanone nabwira abantu bagena uburezi cyangwa n'ababyeyi, iyo urebye umutekano muke uba mu bihugu bitandukanye, iyo ufite abantu bashomereye benshi bicaye aho ngaho nta kazi bafite, ntacyo bashobora kwifasha cyangwa gutagira uko angana, ariko bakaba bicaye aho ngaho, nibo akenshi iyo bitangiye kumera nabi nibo bazana umutekano muke mu bihugu nk'ibyo ngibyo. Kugira ngo rero ibintu nk'ibyo ngibyo bikemuke, leta zigomba gutangira kubyitaho. Ni nayo mpamvu jyewe numva yuko ibintu nta ngorane binteye kubivuga, kuko nzi neza yuko nabo barabibona, kuko bibabanye ikibazo gikomeye. Nk'ejo bundi naguha urugero mu Bushinwa. Ubushinwa bumaze gufata icyemezo yuko kaminuza zose za leta ziri mu Bushinwa kimwe cya kabiri turi imyuga. Bamaze kubibona yuko mu by'ukuri ukuntu bigishaga nta kamaro bigifitiye abanyeshuri b'icyo gihugu. Nakongeraho n'ikindi gihugu nk'Ubwongereza gitangiye guhindura impamyabushobozi zitangwa na kaminuza zitandukanye, zizihindura impamyabushobozi zishingiye kuri stage. Ni kuvuga ngo aho kugira ngo ujye muri kaminuza wige ya mateori n'iki, ahubwo jya muri stage ahantu runaka wige ariko uri mu gukora. Uyu munsi niyo politiki bafite mu Bwongereza batangiye, kandi urabibona yuko bamaze kubona umusaruro ufatika. Iyo urebye mu Budage niyo politiki bafite, iyo urebye Finland niyo politiki bafite, iyo urebye Singapore batangiye kubyitaho, Sweden ni uko nguko, Australia na mirugo byinshi nta nubwo nabivuga ngo mbirangize. Mfite icyizere yuko n'ababyeyi babireba kandi bagomba kubyitaho.
Urakoze cyane Bwana Muganga Lawrence. Amasaha ntatubaniye, amasaha aragenda ducika. Deka nisegure kuri Wasafi na Eliki bari ku murongo wa telefone hamwe n'abandi benshi bari banditse basaba ko tubaha ijambo bakagira ibyo bakubaza, ariko kubera ko amasaha atugendanye, deka tugushimire ko witabiriye ikiganiro muri sango uyu munsi Bwana Muganga.
Murakoze cyane, kandi ubwo n'abasigaye tuzaganira ubutaha. Urakoze Jeffrey.
Urakoze, ugira umunsi mwiza. Nshimire n'abagenzi banjye bamfashije ku buhanga bw'ibyuma, namwe mwese mwateze amatwi, mukomeze kugira umugoroba mwiza. Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira